platinum world.
Yes, yes. You just did it, did it. Prince Pro on the beat. Martinez.
Namusabye yabikoze, namusabye yabikoze yabimaze, namusabye yabikoze, we namusabye Yesu yabikoze, namusabye yabikoze, namusabye yabikoze yabimaze, namusabye yabikoze, we namusabye Yesu yabikoze.
Tuze womuhimbire, amatendo mukubire, erinnya lye ndiyimuse. Oh God, Papa God, yeah. We maserera nsikanze tandeka kukwa oyo katonda wange, musumba wange. We makava gamba sika katonya yangu mia katonda wange, chilimanyi wange.
Namusabye yabikoze, namusabye yabikoze yabimaze, namusabye yabikoze, we namusabye Yesu yabikoze, namusabye yabikoze, namusabye yabikoze yabimaze, namusabye yabikoze, we namusabye Yesu yabikoze.
On the street I go red bush cars, moving at the front like I never dare. Rocking up the edges right now. I did be a holy man, no good day. All my fans say, you're so good. Papa then say, that's so cool. Cause a boy that can do good music. I did be a holy man, no good day. No sin cause a boy baptized. Always so clean like a priest. Yeah, look at me, I'm a king. King Martinez, I can rule these streets. Kick in a came up. Stop over. Then turn over. Devil no chance on.
Namusabye yabikoze, namusabye yabikoze yabimaze, namusabye yabikoze, we namusabye Yesu yabikoze, namusabye yabikoze, namusabye yabikoze yabimaze, namusabye yabikoze, we namusabye Yesu yabikoze.